sauti, sikia sauti mevanyamo, sikia sauti mevasemo, piga sauti, iwe teche, bulani ninye na mutere, omakazi, araru mazare, cheza dansa kachuchukerere, reya pointa kwetu sendongo, reya pointa kwetu sendongo, sikia sauti, sikia sauti, sikia sauti, sikia sauti, sikia sauti mevanyamo, sikia sauti mevasemo. Pick a sauti, you a teacher. Don't go on the fire, in the fire. But I'm parana, in a good comes to you a good feeling. Ski a sauti, ski a sauti. Ski a sauti, ski a sauti. Ski a sauti, me vanyamo. Ski a sauti, me vasyamo. Pick a sauti, you a teacher. You mother of mine, waba kura stai. A look comes to you, can you do mau?
Kanda kokumar siro kakuya no muitaka.
Ski a sauti, ski a sauti. Sikia sauti mevanyamo, sikia sauti mevasemo, piga sauti iwe teche. Sumaro batikafu, nisari la kesen, omuziki ni mkutanka batalibani. Ayimbire kuso chire kuso kurire, indie babe, indie rioya. DJ Saturenda ngo tutende,
DJ Saturenda ngo tutende.
Buladi ninyenda kutere, omukazi araru mwazare. Jeza dansa kachuchi kerere. Raya pointa kwetu sendongo, raya pointa kwetu sendongo. Sumara bati tafo nizari ranke sen, omuziki ni mkutanka wa talibane. Ayimbire kuso chire kuso kurire, indie babe, indie rioya. Sikia sauti mevanyamo, sikia sauti mevasemo, piga sauti iwe teacher.